jande chappanɗe nayi e jeɗɗi Dawda e Goliat. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam, giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗen beltina ko min mbawi wartude handen gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere min wittinde en puɗɗi jande dow annabi Dawda. Nani ko Allah wi'i dow makko: mi yi'i Dawda ɓi yesa, neɗɗo mo ɓernde am yiɗi, gaɗowo muyɗe am. En gi'i ko Allah suɓake Dawda laato laamiɗo Israel ɗiɗaɓo, gam Sawulu kan wonno arano on salake tokkude haala Allah. Dawda laataki laamiɗo Israel nyalaande Allah suɓinomo, omo woduno cukaku gaɗa mum du wakkati laamu makko mo Allah suɓi du yottaaki. En gi'i ndenne ko Dawda soƴƴake duroyde sewre bisaaji bam mum nder gese siire Baytilaama. Handen en jangan tarihi lobbo ko lowo ko Allah no wondi he Dawda, gam Dawda tokki haala Allah. Yewtere men handen woni Dawda e Goliat. Acce jangen nder Dewtere Samuyila suura sappo e jeɗɗi. Dewtere Allah wi'i: Filistankoɓe kawri konunkoɓe mu en gam konowa. Sawulu he konunkoɓe Israel du kawri, ngari jippi nder naɗɗere leɗɗe mawɗe. Ɓe dari ɓe kuccite har Filistankoɓe. Filistankoɓe dari sengo wamde nde to Israilankoɓe du ketti har sengo wamde ndeya. Naɗɗere mawnde no hakkunde maɓɓe. Gorko gom bawɗo worɓe wurti nder sewre konunkoɓe Filistankoɓe fondi to Israilankoɓe. Gorko o no jeyaɗo wuro wi'etengo Gat, inde makko woni Goliat. Darnde makko no waɗa hano metirji tati, hufnere he toggore makko fuu no waɗira jamdi boɗeeri, teddirka toggore makko no waɗa kiloji lasoji tati. Omo ɓorni paɗe juutuɗe gaɗiraɗe jamdi boɗeeri nanganoje mo faa he koppi. Omo wakki labbo ciwirango jamdi boɗeeri, leggal labbo ngon no fota leggal caccanɗo mangu, teddirka jandi ndin no waɗa kiloji jeɗɗi. Jogotoɗo wawade makko no ardimo. Goliat dari huuɓi wi'i sewre konunkoɓe Israel: ko waɗi gaɗɗon sewre faa ko non? Min mi Filistanke non, onon du on maccuɓe Sawulu non, cuɓe gorko goto nder moɗon, simmito warto am. Nde ni o jaalake kam, o wari kam mi laatoto maccuɓe moɗon. Amma nde ni min jaalimo mbarmomi, onon du on laatoto maccuɓe amin, gollanon min. Filistankejo on jaltiniɓe wiiɓe ɓe bawa fuy. O wiiɓe kaden: gorko moɗon goto simmito faamin kaɓa. Wakkati Sawulu he Israilankoɓe fuu nanuno haalaji Filistankejo on, cuusal maɓɓe heli ɓe kuli sanne. Wakkati Goliat wonno no yawo Israilankoɓe, Dawda kayno ton no dura bisaji bam mum to woɗɗi konungun. Omo miilo dow haala Allah, omo fiya molooru, omo yimana jomirawo. Amma Dawda no woduno mawniraɓe tato nder konunkoɓe Israel. Nyande gom baabi ko wari to makko wi'imo: war yaha to mawniraɓe ma, garta kalana kam no ɓe gorri. Dawda acci durgol ngol hejji illun subaka fa'i to konungun. Wakkati o wonno omo sanna mawniraɓe makko, omo yewtida he maɓɓe, Goliat baali giya Filistankoɓe wurtowi konunkoɓe mum. O hulƴiniɓe hanno o wowtirno ɗum barɗe latoji ɗiɗi bittiɗi. Wakkati konunkoɓe Israel gi'ino gora ngan, ɓe doggi gam ɓe kulimo. Gaɗa mum neɗɗo gon wi'i Dawda: a hi'i gora ngan na? Nga accata yennude men, amma barɗonga fuu Sawulu laamiɗo no hokkan jomum jawdi sanne. O dewlinan jomum ɓe yi ko debbo on du, koreji jomum joɓata jangal kaden. Gaɗa mum Dawda ƴami wonɓe takkol mum ɓen wi'i: ɗume baruɗo Filistanke o hokkete? Ɗume ittanɗo Israilankoɓe mon hokkete? Moy woni Filistanke o mo julnaka? Mo woni mo faa o toño, nden o jaltino kadinan konunkoɓe Allah duumiɗo? Wakkati mawniko Eliab nanuno omo haalda he wonɓe takkol makko ɓen, tikkanimo dew wi'imo: ko waddima ɗo? moy accuda der ladde to baaloy meden koy mido andi mawnitaare maada he anniyaaji maada bondi awarana gam darude kono amen na amma kununowo Israel gom nani halaji tusal di Dawda hali o duggi o andinoy Sawulu noddi Dawda tinnino yamamo Dawda wi Sawulu Allah sabbinane to neddo fuhulu to bennedo fuuta jan filistanke o min maccudo maada mi yahan mi habdowa he makko den Sawulu jaabi mo wi'i a wawta yahi kabda he makko gam asuka kanko o konunke illa der cukaku makko den Dawda jaabi Sawulu wi'imo Allah sabbinane mi dorowo bali baba am deni mu suru laddana fowru wari fa nanga balu amin mi riwandu mi fiyandu mi hisina balu ngun he hunduko mayru wakkati ni rofani kam fu mi nangan dande mayru mi tappandu faandu wata min maccudo maada mi wari musuji ladde he pobbi mi wadan filistanke mu julna ka o ko gadan midi gam o jaltinake ko nun koobe Allah duumido jomirawo kisindo kam he pedele musuru ladde he fowru hisinta kam he jungo makko den Sawulu wi'imo ya jomira wonda hema se Sawulu borni Dawda kolte mum konu o watti hufner Sawulu he toggore makko de fu gadiraade jamdi boderi Dawda habbita ko bahe makko kin do toggore teddune den wakkati o tefuno fa o dilla den se o tongi gam o wawtay dum den o wi Sawulu mi wawta yaadi he kujje de fu mi wawtayde den o bortide o hoji Sawulu e finga figaru makko o subi kaaje bottitide joy o watti der basu makko figa figaru dun no der jungo makko o yahi o battiti Goliath kanko du o mo wara o mo fotta he makko jogotodo wawade makko no ardi Goliath idarnde Dawda yawimo gam o suka Dawda bodejo non jom ngari sey o wi Dawda mi kuturu non ko gadduda loci he amna rewetebe filistanko be naale o wi imo kaden war hardo mi hokkam bandu maada poli piroji he dabbaaji ladde den Dawda du wi imo an ada warda he am tako bahi labbo he kural de min kai mi do warda he maada he inde jomirawo jombawde Allah konun ko be Israel mo jawida handen jomirawo no wattete der juude am mi fiye mi taja hore maada handen mi hokkam balli ko nun koobe filistan koobe poli e dabbaaji ladde den duniyaru fu faaman ko Allah no wondi he Israel hawrube do fu faaman ko hanata ko bahina labbo jomirawo hisnirta neddo amma gam jomirawo woni jom konu kanko du wattata ko e modon der juude amin wakati Goliath wari battiti Dawda den Dawda du hari doggi fottowi he makko o itti hayre nder basu makko o faddinde de yende fiw Goliath do tinde hayne muti nder tinde makko den o hippowi do leedi ni Dawda jalari Goliath e hayre finga figarun mum o fimo nde worre tan o warimo ko hana eta ko bahi Dawda doggi wari to bandu Goliath o jimmini do mayru o sorti ta ko bahi Goliath nder holgo mum o taji hore den wakati filistan koobe fuungi uno mayde gorko bawdo worbe o te fuube doggi konun koobe Israel Yahuda fu ummidi te kuubali to konungun di filistan koobe ben fa jotti der wuro Gat be jotti fa dambule sire e korondu maybe mabbe no chankiti do lawul hakkunde wuro Sarayim Gat e Ekron den hande den gi'a ko he finga fingaru e hayre cetane e gondinol mangol der Allah burdo Dawda faburi himbe Israel der juude waybe mabbe tarihi Dawda e Goliath no haydini sanne kujje dudde jomirawo hidi andina en har tarihi o en gi'i ko Sawulu e Israilan koobe kulino Goliath sanne bagot mabbe si aki habdude he makko amma Dawda hulay bali giangan o yehi to magga o libinga o waringa gam dume Sawulu e konun koobe mum kuli amma Dawda kai hulai dume sendi Dawda e konun koobe Israel eden bayi holi ko sendi be der karfeje de na Dawda hulai bali giangan gam o mo holi Allah jomirawo Sawulu e konun koobe mum ko laaki Allah gam mu wadi be kuli bali giangan Sawulu e konun ko mum no gi'a sambe bali gi'a ngantan. Amma Dawda kai no hi'a Allah jom bawde fu. Sawulu e konun ko mum no goduno addina mu'en amma dum yaraay be he kautal Allah. Wodude dina wana hebude kautal he jomirawo. Sawulu e konun ko mum no anduno gonga gonga ko Allah no don. Kanko tannon o mo wodi sambe. Amma andangal wawta he sindebe he bali gi'a Goliat. Amma Dawda kai no wonno nder kautal lobbal he Allah burdo jom bawde fu. Dawda no ande Allah o mo tokka Allah. Gam mum wadi Dawda hulay Goliat. Onon kettinibe handen moynandu don he Dawda na he Sawulu e konun koobe mum. Odon ande Allah he hore mum na. Na on nani tan goddum do makko. Odon andi hala Allah fa berde mon kewi seyo na. Na odon tefa tan yottinde tilsinoje addina. On ci ake hebude kautal belngal e gongal e Allah burdo na. Na odon godi addini mo wala yonki tan. Kettine ko annabi Dawda windi nder Jabura do kautal makko he Allah o wi'i. Jomira woni durowo am. Wala ko keppammi. Bande mido dilla nder lowol le nyibre balere mi hulata bafui. Gam an jomirawo ada wondi he am. Sawru ma e locholo ma pukkinta hakkilo am. Sikka fu wala mo ere ma e wadde ma no dowtirankam nder burndam am fu. Mi soyoto nder suudu ma jomam fa abada abadin. De onon ne, odon godi kautal mangal he Allah jomirawo na. On pami kanko woni durowo mon na. On lamni ko on jodoto nder suudu makko do kammu fa abada na. Dawda lamnino dum gam o mo andi podoje jomirawo lobbe den. O mo andi de amma du o mo gondina de. Dawda no woddi gondinol gongawol. Gondinol makko hana do milo e hala tannon. Wana do halaji himbe di ngala mana din. Hala Allah jomirawo kan hokki gondinol makko sembe. Kettine ko Dawda windi nder Jabura o wi'i jomirawo woni jeyngol e kisnol am moy kulammi. Jomirawo woni duwarde yonki am moy kodanammi. So konun koobe kurbiti kam bernde am tajata sam. Bande kon wari he am holare am no mawni. Hunde worre yamammi jomirawo kayre tan lok jodaade nder suudu jomirawo keddi balde am gam hirude gite am wadde jomirawo. Mi hawti damo nder julirde makko mawnde. Ya jomirawo, mi do hidima. Awoni sembe am e bonjarial am. Awoni duorde am e choptinowo am. Awoni sudorde am e wawade am. Awoni Allah am, lowol to duotomi. Awoni kisnowo am, jom bawde. Gam ada wondi he am, mi do agano jabbade konu. Nder ballama ya Allah am. Mido dampa birniol. Labi jomirawo ngala felore. Hala makko no tabita kanko woni wawade duwotobe to makko fu. Bandirabe kettinibe. Min jetti on gam wakati mo gattudon kettinidon yewtere nde. Nder yewtere men warore se Allah jabi en jaran yewtere do annabi Dawda yeso. En gi'uwan no o lamori Israel. Allah barkin on. Mile no wodiri do ko Dawda windi nder Jabura. Ci e non pamaton ko jomirawo no yeddi welbe ko e ngoni du wiibe le dowdi makko.